temuseno nganonyo kubirwa pise muvi wonvu pise muvi wonko enakunjirabye amazigangarabye ngate wali ya nyamba te wali afayo ebiroto byange dala byakoma nasigaza chimu bwebulamu bwenalina o oh, enakweruma abange sitanya juga yasindike bizibu akasekone kagwawo natulangane ndowosa aniye yananjuna ani mukadamu nalibomu ngasirina mikwano o oh, nalabe naku ngemala wogulamu bwange nekabira mukama antase nange yawuliro mulanga gwange nankwata kumukono ebyange nabichusa kwekulabika nti kanesige mukama katonda oyamanye ebyama byange byonna ebyensimbikoye oyo kubanga bikoma kanesige katonda wange oyamanye ebyange byonna amulise maso gyenyagala kuba yamanyi future yange kanesige mukama katonda oyamanye ebyama byange ebyensimbikoye kubanga bikoma kanesige katonda wange oyamanye ebyange byonna amulise maso gyenyagala kuba yamanyi future yange togwa mumanyi tozirikaneta omununuzi waffe yewali Sarai yazala ku myaka 9 kiki ekirema mukama owamanyi eyatonde nseno mu buyinza bwe mukama sobola teriyo kimulema kamwesige mwesige nawe mukama katonda oyamanye ebyama byange ebyensimbikoye kubanga bikoma kanesige katonda wange oyamanye ebyange byonna amulise maso gyenyaga kuba yamanyi future yange mukama amusinga tewaliyo mulala taliyo teriba tewaliyo abisobola tewaliyo mulala taliyo tewaliyo mulala asinga mukama tewaliyo mulala taliyo tewaliyo mulala abisobola tewaliyo mulala teriba taliyo tewaliba tewaliyo mulala asinga mukama tewaliyo mulala taliyo tewaliyo mulala abisobola